Alaba Report.
Nami,
wena ungo wami uthalo lungo lwami ngoba ungithethe mana nomnini etalihlala nami wena ungo wami uthalo lungo lwami ngoba ungithethe mana nomnini sulisi
ayilalela shanda pa ungishaya ngaphakathi chalo moise las pala pala wenzilangala ayilalela shanda pa ungishaya ngaphakathi chalo moise las pala pala wenzilangala dali magenza wena beka jabule chalo mangibona kutsangsangane tela simaka tangcinele wena wentwa